Aye.
Pre Chicago tu.
Aye.
Si wanapenda kubang.
Ikusa tena.
Aujaipenda. Kumaanisha nini?
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nakukera. Upate kitu japo so vyote.
Mama mtu bora. Mento, rungu shika tabeto kaba mpaka kifuri beki flani mwa mnyeto eko na usigi nyeto mamenu ananizungusha kote Bruno flani Shevchenko mtoto nazi mtoto tui mtoto kifuani ndui bebe flani na dui yeso kai kiswangu shanga nyingi harafu kukulana ajui au jaipenda ya
siku zangu za uhai wote
takukea mama
takukea kitu japo so vyote
nitakukea mama
nakupenda siku zangu za uhai wote nitakukea upate kitu japo so vyote this love sweet 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 tamu kama sugar sweet 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 tamu kama pipi sweet 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 tamu kama sali sweet 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 oh this love sweet 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 tamu kama sugar sweet 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 tamu kama pipi sweet 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 tamu kama sali sweet sweet sweet
mama embu njoo nyumbani nataka tucheze michezo ya bodi kwa bodi kita kufika kileleni na kufikisha napita Mandela Road natukiwa chumbani nafunguliaga kamziki alafu navua boxer mara we upeni piki piki kama mapenzi safari mama agizainisi takupa vyote la swezi kukupa stressi achana nao nosema napiga kesi habari za moto moto zitatunguzia gazeti
nakupenda siku zangu za uhai wote
nitakukea mama
nakukea upate kitu japo so vyote
nitakukea mama
nakupenda siku zangu za uhai wote nakukea upate kitu japo so vyote this love sweet 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 tamu kama sugar sweet 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 tamu kama pipi sweet 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 tamu kama sali sweet 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 oh this love sweet 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 tamu kama sugar sweet 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 tamu kama pipi sweet 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 tamu kama sali sweet sweet sweet
yo ilibidi nroge jasho libidi upigwe msako kupata wewe mama mtu libidi ni yazo nishamaliza hapo chako changu changu chako anasema tutachana mama mina ukipika ntapakua na kama kilo wana ntakamua umba tajambuwa minta ingiza bili mama mtu ukilipanua au jaipenda ya
siku zangu za uhai wote
takukea mama
takukea upate kitu japo so vyote nakupenda siku zangu za uhai wote nakukera upate kitu japo so vyote this love sweet 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 tamu kama sugar sweet 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 tamu kama pipi sweet 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 tamu kama sali sweet 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 oh this love sweet 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 tamu kama sugar sweet 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 tamu kama pipi sweet 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 tamu kama sali.